wanasema nime change, nimepitia mengi, please ni any break.
The Mix Masters Entertainment.
Do you know to like that? I'm too smart, yeah, yeah.
America's biggest award-winning DJ. DJ Kalonji. We are the Mix Masters Entertainment. Africa's baddest DJ, DJ Kalonji, the crowd mover, Africa stand up.
Unajua kwa naitaka yo. Mimi ni mgeni huku na hata nikotoka pia sijaiona.
Mogoroki.
Uniona na kuangalia na tayari ushajua kwa naitaka yo. Mimi ni mgeni huku na hata nikotoka pia sijaiona kama yo. Ni mpya na chuki unocha unapokizungusha roho yangu na irusha yeah. Na irusha. Oh mama. Mwana kubamba na vumbi. Haya mambo ya maji marefu hawa ya wezi chole sina mtoto mjini kubamba na mvubi haya mambo yanaita nyuzi ya maji marefu hawa ya wezi chole sina mtoto mjini eti ukisonga na nitasonga utakini kose naisha koma siwe na wasi wasima mimi nitafata unapofanya eti ukisonga na nitasonga na ukinipa pia sitakata usiwe na wasi wasima mimi nitafata unapofanya mimi nataka nipokate siachi pokate siachi siachi paka jua lichomoze ila sasa limetoka situ yote mimi nataka nipokate siachi 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 paka jua lichomoze ila sasa limetoka situ yote mimi
Suna jongea ila nilapo mimbali sijui kantafika sababu wanasema kama penzi safari unavyopita ndo jinsi unajongea ila nilapo mimbali sijui kantafika sababu wanasema kama penzi safari unavyopita ndo jinsi unajongea penzi safari unavyopita ndo jinsi unajongea ila nilapo mimbali sijui kantafika sababu natembea iliposikia gabari ya kisifika nkakesha na ngojea akabariki jalani na mikawika muziki nkawotea ile kumpaka maku nikatandia kabongo muzi kumbe mapenzi ya takia raka nikama tango na tiatu chungi wenzenu kaoza asu na kujitia kitandani njuzi eti nataka fukuza paka badala ya mbwa nikafuga mbuzi huivu kanifanya kagombana na marafiki huko vina mama hakinambia siambiliki moyo kanambia nasipu sasa mapenzi basi ila nangangania najaribu kuipinga nafsi esma nanambia mdogo wangu mapenzi basi ila nangangania nikiumizwa na huyu kesho na wengine
sikomi 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 licha
mateso haya najuliza.
Sikomi,
sikomi,
mbona jamani,
sikomi, licha mateso haya. Alionifanyia wasentro wake ya Mungu siwezi sema, ila nimejifunza kesho siwaamini wacheza sinema. Moyo waliupata mateso siwezi kumeza, siwezi tema. Mana sikushangale kafla toka sisi mwenda Chadema. Wanasema kitando kitandika shati ukilalia, nikajitoka manda ya tapulia, wacha nivumilie. Kila kiza kikitanda, tovisa machozi nililia. Penzi ya katia parapanda, kuwa itawaje wa shambulie. Acha na beni wa itari, ilo muonga gagari. Alipolambia na mimba mwisho siku akachomo chali. Wala kantonuku zari, kanzalia dume na mwali. Nilivo mjinga nkachitia hivu mpaka kwa vyombo vya bari. Moyo nanambia nasipo sasa mapenzi basi, ila nangangania najaribu kuipinga nafsi. Laiza nanambia simba mapenzi basi, ila nangangania nikiumizwa na huyu kesho na wengine.
Mix Masters Entertainment.
Amenifanya na misi tu, mambia siogope, ali ni kipenzi cha watu. Nafanya party nyumbani, hiyo yote kwa ajili yake, tena sije peke yake, siogope aje na wenzake. Nafanya party nyumbani, hiyo yote kwa ajili yake, tena sije peke yake, siogope aje na rafiki zake. Basi mambia sini cheke.
The Don himself, DJ Kalonji.
Africa's biggest award-winning DJ. DJ Kalonji.
Cash my dumb, semi-fresh, I'm king, call me cash my dumb, anything. lakini ntarosti wengine wakanshawishi tuloge kwa ndoni kosi. Akomana muziki ngawa jua lotosi na mini wote tunapita na kamwe maiti ya jiyoshi. Jina langu shatumika sana kutajilisha watu. Jota ndogo alisha sema kuna watu na viatu. Bunduke ubi watu ila watu ndo anauwa watu. Dunia kama jalala tazama kwa jicho la tatu. Mr. Umpire, watu wana husta na raw umpire. Tunawaita watakatifu kumbendo mavampire. Yeli sema mengi de mwangu alivo toroka. Nifundishe tosha na changamoto kwa mwanachoka. Nimepita mengi mitiari ya kila namna. Ndio maana misi shangai wakinita mbeba lawama. Washikabi ngini feki kwenye dili ya wakujui. Wanadhani kila jogo wakiwika ni asubui. Riziki ya mwezi ziba labda mtaichelewesha doom. Na kesha mishusha mwenyeza na nipaisha. Kote mbliko bana kidume ndo natusua. Mnanijua na kamua roza wanga zinongua partner.
Mwone ukumunye mwenyezi Mungu nomba umilinde. Kwenye vita milele na minishiki mkono mishinde.
Walisha zusha na imekufa, etmepata jali, washindwe na walegee. Mwenyezi niepushe mbali, wakasema nina ukimwi kwa kuwa nilikonda ghafla. Wanataka kunizika mzima kabla sijafa. Waliosema nina ngoma wengine tushafukia. Wanaomba nifeleo na mimi watatangulia. Mama pumzika pema daima tunakulilia. Na bado wanachonga sana, but man the king is here. Daima mtaji wangu ni nguvu zangu mwenyewe. Simuamini mtu kamwe na jamini mimi mwenyewe. Hata nikinywa maji wanadai na kunywa pombe. Mimi sijali, I knock them hard wanalizombe. Bado tunapambana kibarua kisote nyasi. Daima sitawadhulu wale wote walioni asi. Nikikaa kimya msidhani sijasikia. Sio bahati songe kewa ni sauti iliyobarikiwa. Hala
Mwenyezi Mungu naomba unilinde. Kwenye hii vita milele na mimi nishike mkono nishinde.
Na majina mapya kila moja amenipa. Wananitaki pusa. Oh, paswa kichwa. Mina majina mapya kila kona amenipa. Wananitaki pusa. Oh, paswa kichwa. Ora najua kupenda na kama vumba na kama unataka. They call me Kiba rockstar. Na malinga mapya kila moja nampa. Wananitami sifa. Oh, paswa kichwa. Nina mandinga mapya kila moja nampa. Wananitami sifa. Oh, paswa kichwa.
Entertainment.
Kila chenye marefu na mapana huwaga hakikosa. Kila chenye kila chenye marefu na mapana huwaga hakikosi mwisho. Oh, mwisho. Ya nini kurumbana kukicha bila suluhisho. Oh, oh. Wenda kisichoridhiki, akili kisa ya nini tutoa nero. Nimepungukiwa kipi, unanaishi, sina taji balaro. Oh, na ule utwando mapenzi kushinda na mina wewe. Ili uvumilia na sijaona tamaa. Sio kama siwezi kupata liye zaidi ya wewe. Ila hii dunia na najichunga sana. Tena nandika huu wimbo. Sijipe moyo labda na kufikilia. Nataka iwe fimbo. Mwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia. Nandika huu wimbo. Usijipe moyo labda na kuwaza sana. Nataka iwe fimbo. Mwenye sura ya choyo ukome kunilia. mkebe dharau maneno umasimango.
You can follow DJ Kolonji on Instagram at DJ Kolonji. That's DEEJAYKALONJE.
Kila donda lina historia, madhara ya moto majivu. Mangapi niliyavumilia hadi nikakonda kwa wivu. Kidogo cha jasho langu ulikidharau na kukinyanyasa. Utu thamani yangu ukasahau kisa anasa. Tafadhali mimi nishakuzoea, dharau mama yangu waje kukosea. Uwaga na vuta taswira ule utumwa wa penzi lako paka rajona tahira kuyahifadhi mabaya yako. Mchinjinga pedi
na matilaba nikapenda,
upepo kwenye begi
au majina niyatenga.
Tena nandika uwimo sijipe moyo laba na kufikilia. Nataka iwe fimo kwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia. Nandika uwimo usijipe moyo laba na kuwaza sana. Nataka iwe fimo kwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia.
Kapa tumbo la na naweka sauti kwa spika mpato mea wada. Mara simu inaita jina la ngotwa akisema mama yuhu ikitandani kama siwa leo wa kesho. Na kupona sizani upate japo neno la mwisho. Nino mtoto wa keke nyumbani wananitegemea. Mdogo wangu wa kike dunia lishagolewa. Tizama jasho langu na mnyonge, kipato hakikidhi mahitaji. Napiga moyo konde kerapi mora ndumpaji. Matatizo
matatizo yatakwisha lini? Matatizo kila siku
mewe mola.
Matatizo yatakwisha lini? Yapo likizo mifurahi na
tajuta kama nikikuta unanitania. Mana moyo wangu nimekupa wewe.
Kalonji Kalonji
kikukuta tajuta kama nikikuta unanitania. Mana moyo wangu nimekupa
Kalonji Kogoroki Kogoroki.
Najua kukikuta tajuta kama nikikuta. Najua kukikuta tajuta kama nikikuta unanitania. Tajuta kama nikikuta unanitania. Mana moyo wangu nimekupa weke.
It's Africa's baddest DJ, DJ Kolonji, the crowd mover, Africa's stand up.
Najua kukikuta tajuta kama nikikuta unanitania. Mana moyo wangu nimekupa weke. Mimi ni mfungwa tena mjinga, nimejileta gerezani tena sikuwaza nitakuwa mateka. Najua ulinizungusha sana, ujaliwa ni mambo ya ujana. Kukupenda wewe sijuti, maneno yalisemwa mengi sana. Kuna wakati nilikata tamaa, kukupenda wewe sichoki. Ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
nimekupendea nini.
Moyo mashine.
Ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
nimekupendea nini.
Follow DJ Kolonji on Instagram at DJ Kolonji. That's DEEJAYKALONJE. Get unlimited mixes from our Mixcloud page at DJ Kolonji.
Nafsi nani tuma upendo uko nje ya maneno, ila vitendo.
kupenda hata nena vipi kwa maneno pasina vitendo. Kiziwi hata ukimwambia na kupenda wala hasiki ila vitendo. Wewe sijui sababu za kukupenda, siwezi sema ila utaona. Najua ulinizungusha sana, sijali huo ni mambo ya ujana. Kukupenda wewe sijuti, maneno yalisemwa mengi sana, kuna wakati nilikata tamaa. Kukupenda wewe sichoki,
moyo mashine,
ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
nimekupendea nini,
moyo mashine,
ila majibu ya upendo ulishakosaga. Saa zingine nae kupenda umpendi, unapenda mwingine anayependa mwingine hata sempendaga.
Kalonji,
kila mtu anataka tipu yake, saa zingine hata wale wenye hadhi na sisi tunawakataga. Oh bwana, nivunipenda yule,
nivunipenda,
nivunipenda yule, siku jani nikamwaga, nivunipenda yule,
nivunipenda,
nivunipenda yule,
siku jani nikamwaga.
Yule aliyempenda bure, oh, nikamwacha kwa ajili yake. Yule alipata pesa na zenye hiyo sikuwa na maana, kweli macho yalinyada, aki macho yalinyada. Alivyonipenda kwa bidii, suzidi kanionya mimi sisiki. Urembo pekee hauridhishi, oh, inahitaji zaidi. Taipu yangu, oh, ni yule anayejua thamani ya penzi langu. Taipu yangu, oh, ni yule anayeniazi. Ina maana gani uwe na msichana mrembo dunia zima na kupendi? Ina maana gani uwe na mume mwenye hela chungu zima na kuthamini?
Kesha niunguza mina teketea, niliwakana ototo wange niunguza siku tegemea. Na kama dunia tambala langu lisha toboka, sina tapo kulala na kesha kwa kimo. Wale marafiki lokula nao na kunisifu sasa siwao, iti sina kikisi ndani nao kukua sina kitu mfuko. Kama tesa nilipata nikadharau, hadi wazazi nikakesha kula bata na jisau na kuwagara. Kunipa ijina, oh, ya nisina
usina, ye
kunipa imani
usina,
oh, sina mama
usina,
ye, ye
usina,
hata wakunifariji
usina, ye
kunipa moyo niendele
usina,
oh, sina mama
usina,
oh, ye.
Pesa, 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 pesa,
pesa, mfano wa puto zinasepea, sare ndo sindano, chunga esike majuto tena sekea.
Follow DJ Kalonji on Snapchat at DJ Kalonji, that's DEEJAYKALONJE. Get unlimited mixes from our Mixcloud page at DJ Kalonji. Kalonji.
Classic music.
Hey, we are the Mix Masters. Entertainment.
Wanosema nimechange nimepitia me. Wanosema nimechange nimepitia me. Wanosema nimechange nimepitia mengi. Wanosema nimechange nimepitia mengi. Please nipeni break. Rafik, nani adui?
Nani adui?
Nani mpenzi? Nani real? Nani fake?
Nani fake? Nani fake?
Kuni discussi
classi.
Wakutoa wakunipa maxi. Vua jua hamtaki za wapi. You people talk too much. Mwingine atakutafuta kama na deal. Mwingine atakukuta tume chill. Akaleta maneno wa Kiswahili. Atakujua unalipaje bill. Mwingine atakutagi. Mwingine haki wazi ni hater. Yo binadamu kazi, wengine mtani pendaga kisepa. Saku niletea shazi, too much. Pigyo za kipaparazi, kwa too much. Tantari, tantari, this is too much. You people talk too much. Oh no, 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 too much. Sila tasinywe manje, kwa too much. Tantari, tantari, this is too much. You people talk too much. Too much. Too much. Too much. This is too much, much, much. Usinge kuwa na incharge. Watu tunge mwagishana sana rathi. Mwingine ndo washikaji. Ukige uka mgongo wa waji. Za kuleta mapicha picha longo longo. Bongo anamaindisha mambo madogo. Nesa kakufelisha ta michongo. Noma na malahika kaika sogo. Mwingine atakutagi, mwingine haki wazi ni hate. Yo binadamu kazi, wengine mtani pendaga kisipa. Saku niletea shazi, too much. Pigyo za kipaparazi, kwa too much. Tantari, tantari, this is too much. You people talk too much. Oh no, 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 no.
Tell me, I just seen her. African queen, number one diva. Check your pretty bum ting when I pump speaker. Don't you know we run things in a Tanzania? Oh, da 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 da
da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Looking to your eyes, for I am good na yona. Pressure on me, 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 mice. Napo,
Mix Masters Entertainment.
When I'm looking to your eyes, for I am good na yona. Pressure on me, 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 mice. Napo, guana, pona. Ana ni changanya. Asiko chanya. Ana ni changanya. That's why you didn't make me sing.
Singing every day. Shika magoti, mini mesimama kama ngongoti. Mtoto jojo, sio roboti. Chumbani bingiri bingiri zaba zoti.
Unante kinyaga ukinyonga sarume.
Unante kinyaga ukinyonga.
Unante kinyaga ukinyonga kweri.
Unante kinyaga ukinyonga.
Orera makuruwa. Orera ngame. Orera nyunazari. Orera ngame.
Utamkolea aprokoto. Tingali tingali nani kwa moto. Mtamyongea msokoto. Temesumu kali kama
boko boko.
Eh, mapenzi yananipa shida, shida mama. Vidonda lisoko na tiba, tiba bwana.
Usije baby, kanicharanga, kanichambua moyo kakaranga. Mi baby, kwenye msamwana, mwasinga ingenge ninganganga. Unantikinyaga ukinyonga sarume.
Unantikinyaga ukinyonga.
Unantikinyaga ukinyonga kweri.
Unantikinyaga ukinyonga.
Orera bakuru van, orera ngande. Orera nina zaima, orera ngande.
Mwenza konyanga nyanga. Mizari wendo nyanya.
Baby kwa wangu, isimamie kama kangaru. Ibane kangwaru. Babu yuma mpige kwa kwa
kwa kwa ru kwa.
Asa chambua kama karanga sasa.
Chambua kama karanga.
Ichambue kama karanga sarume.
Chambua kama karanga.
So washa, 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 washa. Chonga, chonga, uke samba. Whoa.
Picha lina anza sharata. Picha lina anza shawaka. Picha lina anza cha changa nikiwa. Picha lina anza cha nata. Kweli mie, amenikamata. Kwa jisna mamuangalia, akini batia, nami sitawacha. Mbuma nanipa mineso, mayona nanipa mateso. Ukishwela mateno geto, mtamna peni gerezo. Nakula kwa macho, five star girls imjezo. Everyone,
Arangi frani ya kimanga, rugara food ya kitanga. Kusombia kapita na kanga, nyuma figisu majanga. Anamuna kungonya tena alivyo shona. Umuka makatuni wa kuchora. Asingida Dodoma, kitandani Sodoma. Kiuno kama nyuki dondora.
Mani loyo watu sumye na gira. Osijeleto lefarika mpira. Chumba katu sijo kanzira. Kashiko na ushize nyutagira.
Mitoto yani mukiri mukire. Mpaka nani shigiri shigire. Asa akilikiri gigire. Yendo mama chibudi chibude.
Kweli mie amenikamata. Kujisika mamuangalia. Akini batia nami sita mwaka.
Nakula kwa macho. Kwa macho. Nakula kwa macho. Kwa macho. Nakula kwa macho. Kwa macho.
Kweli mie amenikamata. Kujisika mamuangalia.
This is DJ Kolodji.
Na wendo na wakata wembe.
Wendo na kata wembe.
Wendo na wakata wembe.
Wendo na kata wembe.
Wembe, wembe. Una kata gama baby. Wembe, wembe. Una wazu gaga gay.
Zaga zaga yuji kena.
Zaga zaga, umewaka, madem nimetaka, ndo bado unataka.
Timi hata chit, chat, chit,
now,
chat,
now, hey,
madem keep out around
here,
the clock,
here.
Hey, me crash out, they want to fall, madem keep out around the clock.
I'm gonna take it, don't I give it to them, I get this, I mean I give it to them. It happened now, and I want it again, lie. Me na give it again. So my gem do kabisa sina time na mabati men. Mami nipa selta, hey mabati men. Kasi girl de me no touch nobody men. Kasi I'm super, wrap up your body girl. The shorter the monkey, the longer the tail. Maniga, maniga, go to yourself.
So my gem wanna bend the village, di me na delay.
Naga we young, di me na delay.
Na wendo na wakata wembe.
Wendo na kata wembe.
Wendo na wakata wembe.
Wendo na kata wembe.
Wembe, wembe.
Aha.
Una kata gama baby.
Wembe,
wembe. Una wazu gaga day.
Nasema tam, nasema tam. Sharubati maji matam. Pigia shere, pigia karam. Badman shivo sunafam. Ma baby, kidogo, kidogo. Nasema punguza maenge wasi. Kidogo, hey, kidogo.
Basi nipeote, nipeote nifurai. Mapocho pocho, adini rambe sani.
Nimemwita ani anavokata shwari, yani tamu sukari, mtoto full burudani. Mazagazaga mazagazinyo, ingoma iliki bila mvinyo, uwanjani Ronaldinho. Ili siweke jingo pandisha jino,
biashara ya kuyenikera
mama, jili unijazie
mahali nimeshakupa, subiri nikugaie
mama, jili nifurahie,
naona umeshaanza visa bora nikumuzie.
Tunakupigia, let me make one thing clear. Bra bra bra, staki kusikia. So simba, so chui, so mama. Uzi yangu inatosha kujigamba. Nasina maneno kwenye kanga. Kazi juu ya kazi ya nibamba tubamba. Kisa unaweza kusaki sasa. Sisi ya nafegi uchome kibanda. Kalale wote ndoto zako za kitanda. Sibado tuko macho mida ya wanga. Funga mkanda, kaza na kamba. Ama ufata nyayo uchane msamba. Pasua miamba, pasua anga. Tunasemaga chambua kama karanga. Hey! Maisha na musiki, acha maneno weka musiki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga musiki. Hey, hey, safari na musiki, hey, acha maneno weka musiki. Hey, kiba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza musiki.
Bambata, shika, kamata, rumba, chakata. Kaboka mchizi shadata, shadata.
Nataka kukimbia na una break. What do you expect? Bongo, Kongo kwa tabu beki. What do you expect? Bongo, Kongo, Kongo. What do you expect? Bongo, Kongo kwa tabu beki. What do you expect? Bongo, Kongo kwa tabu beki. Cheza lokasa ya mbongo, uwezi kumeki. Watch yourself, sije ukaji confuse. Mzuku wa kuruka rege kwenye bluesi. Una mchuzi, no excuse. Maisha yetu kila siku kama vile movie. Vitu vingine vitakaki ujuaji. Utajikuta unatandikia watu jamvi. Kusubiria embe chini ya mnazi. Umwelewesha chizi, utajipa kazi. Funga mkanda,
kaza na kamba, ama ufate nyayo uchane msamba. Wasu wa miamba, wasu wa anga, tunasema gachambua kama karanga. Hey! Misha na muziki, acha maneno weka muziki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, pigia muziki. Safari na muziki, acha maneno weka muziki. Kimba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza muziki. Wanatamani tupote kwenye map, tunapeleka game to the top top. I thought I told ya that we don't stop, don't stop, we don't stop. Wanatamani tupote kwenye map, tunapeleka game to the top top. I thought I told ya that we don't stop, we don't stop.
Kalonji.
Sura yake mtaratibu, mwenye mama. Sura yake mtaratibu, mwenye macho ya. Sura yake mtaratibu, mwenye macho ya aibu. Msahau najaribu, ila namkumbuka sana. Sura yake mtaratibu, mwenye macho ya aibu. Msahau najaribu, ila namkumbuka sana. Umbo lake mahbibu, kwenye maradhi alonitibu. Siri yangu karibu, bado namkumbuka sana. Alonifanya silali, jua kali, tafute tukale. Lakini hata kujali, tali, akate kwa na wale. Alonifanya silali, jua kali, tafute tukale. Ila wala kujali, tali, haka.
Tapata wapi, kama ile, kompenaga sana. Tapata wapi, kama ile, nanipende sana. Tapata wapi, kama ile, kompenaga sana. Tapata wapi, kama ile, nanipende sana.
Mwenye pesa nyumba gali, pika kukwa kunijali, haka nikimbia. Alitanganywa na wale, kwa pesa nyumba gali, miunga unga kunijali, haka nikimbia. Alo nifanya silali, jua kali, tafute tukale, lakini hata kujali, tali, akate kwa na wale. Alo nifanya silali, jua kali, tafute tukale, ila wala kujali, tali, haka.
Tapata wapi,
wapi,
kumbenaga sana.
Toni kama na nita Unawe Mwondo mwona vongata punzi na nisha Unawe Kiono nazi anavokati Unawe She started blowing kisses Kaja mwenye Kasema hey mister would you want my hands She's in a head Masisi mama tuche Kistarab She can push it Kistarab Asema, mina mpango na we Wala usiwe na kiwe Hapa kanya mwenye Ila naomba niwe na we Siku kama uo Na kuitaji Sijui kaja na nangi Ila naomba we na mi Uwebato kigogo Kigogo, kigogo Hata mila chapo mandondo Mandondo, mandondo Taza buruka ruka tu kibobo Kibobo Bobo, I'm a classic man. Need to.
mapenzi ni sa gentleman. Mbona hasu me tusije paka na jasho me. Na ama klasi me taratibi kani ite gentleman. Mbona hasu me tusije paka na jasho. Kisaram shike mushiki kisaram. Kisaram ama kucheza kisaram shike mushiki.
Japo mengi ulisema kama nuru gafra ukazima. Ikawa ngumu kukusahau, nikasema moyo ukome kwa kali sumu na madhara upe. Kutokwa na machozi weno lifanya macho yangu nione wengi wao. Au kauzuru moyo wangu uliuza penzi kwa maneno. Na unatamani wewe kurudia zamani.
Ndoto
wewe ni rubuni kwa penzi la kidani kama toto.
Mina wewe
acha ibaki story. Mina wewe
na penzi. Mina wewe
acha ibaki story. Shuka tuliolalia mapenzi yana siri kubwa si shangai twakilia. Kubali mboni zangu zimtazame mwingine. Maridhia ya moyo wangu huenda sifungu pengine. Cha kushangaza dharani mengi ya kuficha ukaweka wazi. Nikaisi sijui mapenzi labda kwako sino ginazi. Na unajua hata nikilia siwezi kutokwa na machozi weno lifanya macho yangu nione wengi waongo. Au kauzuru moyo wangu uliuza penzi kwa maneno. Unatamani wewe kurudia zamani.
Asichomeka nyavu ni kwedaga.
Washa benzi kama moto. Tukomeshe hao wanopenda choko choko. Na benzi kama bia nileweshe. Uba kilomia nibebeshe. Ayo yo yo.
I like the way you busy papi. Komi daddy simama na mwere. Ninye makagi, ito papi, nyambi watawa. Siju ni kubonge nyagi, imitagi, tukaimalize chumba. Kisha tumasaji, tukonge maji.
Hey, you my beautiful angel.
Ah, yeah.
African baby, sweetie sweet man.
Ah, yeah.
You, beautiful angel.
Ah, yeah.
Tanzania baby, sweetie sweet man.
Ah, yeah.
Feelings, you got to love. She got to be feeling. She the only one. Maybe you got a dinner. Open the door, kiss her like a winner. Ooh, my mama mia. Turn
enough the lights when they give me a camera. Make her relax, better make her relax. Tell her no lies, better tell her no lies. Make her relax, better make her relax. Tell her no lies, better tell her no lies. When I'm kissing your bajaj, keep on now kishuka wasal. See your bajaj, wala piki piki. When I'm kissing your bajaj, keep on now kishuka wasal. See your bajaj, wala piki piki.
Nobody run to me if you not treat your woman well and she tell you goodbye. Thought you claim say you bad and you claim say you hard. Another man I take her to Dubai. She no care about herself, all she do is you when she fix up your suit and tie. Tell me all this, tell me all that, brother man, she no give you no bly. Good girl them scarce in every nation. When you get a good one, don't ask question. Better take her for vacation before she put you on probation. If you get a good match, hide her. Never treat her like a dispatch rider. Teach her how to dance some Al-Qaeda. And now let me show you stand beside her.
If you get a good match, hide her. Treat her like she's a kawaida. Teach her how to dance on my kaida. And make sure you stand beside her.
Hey, when I'm kissing your bajaj, keep on now kishuka wasal. See your bajaj. Wala piki piki. When I'm kissing your bajaj, keep on now kishuka wasal. See your bajaj. Wala piki piki.
I got myself a good man. And I gotta say he's the best man. Uzuri ana hata makubwa. Never mind the money for the good one. Kuna vidume wanatamba. Wanatamba melala na usaba ujinga. Hilo wenge ni asara. Ni asara kwa umana wadogo ujue. Tell her sorry, tell her sorry. If you get a good match, hide her. Never treat her like she's a kawaida. Teach her how to dance on my kaida. And make sure you stand beside her.
Paka mabitozwa na jigonga. Piga matata na kwelo umekwenda skonga. Jai na poko miss na poko tu na bonga. Hello, wendo mamito. Habini mido papito. Okay, awendo mamito. Chana nao ya dunia yote mapito. Okay, aweni bonga la dem. Hata machizo mesema bonga la dem. Habini weni bonga la dem. Tupendane tupe ane yeni kila sehem. Wendo mama Kaila. Of course, mindo baba Kaila. Habini wendo mama Kaila. Chana nao. Sistaki nipote Janganya kila kitu mbaka nikole Mini wako kila siku nipoke Jua kweli na kupenda mama Siwezi kukuigizia drama Vicheche na wakatalia sana Na nafuraiya pia unabania wana Wanga wanasema hunifai kabisa Wanatamani ni kuache kwa visa Wengine wanataka ni kuuze kahisa Ila chizi ni megoma siku achi kabisa Wendo mama Kaila Of course mindo baba Kaila Amini wendo mama Kaila Chana nao na kufata wote ni Mataila
Tena wami Wanto chetu lale
Mapenzi tangu na tangu
DJ Kalanji
Yasha nipigia sasa Sina budi nielewe Siwezi
siwezi kung'ang'ania, wena sio fungu langu. Yako ni shida ila nitabaki mwenyewe. Oh, ila mpe shukrani kwa kuinumiza suraya. Mbie mibando mututu na ukuza kinuna changu. Nasisikia sinani, mbie mapenzi mabaya. Tangali haikairuki, singeti vuto nsiwe mwenda. Ni dunda dunda, sina mani na saka rumba. Auna ni dunda dunda, sema chineti me moyo. Nani dunda mawimo, sina mani na saka rumba. Auna ni dunda dunda. Shonga rafiki, o marafiki wabaya. Tatizo mi bado, nipo Tereza nkakosa sipajui. Baka kafunga virago, na akamua kondoka sitambui. Mbaya kinacho niumiza maneno, neno, maneno. Mara kwa ndugu rafiki, wanini anawapa misemo. Unajaribu babasa, wana kama chwataona chochote. Kutwa mikasa, nani nazito zimuwe. Nani dunda dunda, sina mani na saka rumba. Au nani dunda dunda, sema chineti me moyo. Nani dunda mawimo, sina mani na saka rumba. Au nani dunda dunda,
mama kidoti mama, mama madamu nyumbani.